yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisari jeddi lewru julie yamdu julde balde meden sakirabe jena yamde sebi dum won silimaaji jena yamde soki odo wattu do studio tamani on competitive dum won habude jaddin kobe wakkati jono almaybe kebi diwoji di neddo wala hen dibino dutta doron di didi e majji fuuli tamere yottigi dum won ile noga jena lewru jendu to gawoto wakkati jono be bi dum woni yimbe le casque blembe kufunaaji bulo bulaaji be gondi ekitato kidal to fa dum gasanaay be fe sabi de didon keddiki le hen goto do barmi le hen wakkati jono barmi barme nawde nabama sawre yete dum woni yimbe le be bere rouge embe be sekira moy keddi hitane 2012 de anino fa mbaylita amadou aya sanago so gasanaay be de le majjum be kolitiwi de wakkati jono be kaaja aya sayre ko yaawi le majjudu be kolitiwi dum woni yimbe le politique en gondi wattu le hen koyde mudde dum wadi so gollidi en gondi e tannude koyde walde nodduta AMD asnde dudo tawa kolitiwi so ni lamu malo yawnay dido gollidi tan dum won suudu sariyaru mondu nodduta CP indo ar way wattu le hen koyde mudum sekirabdi won sedda kabaruji dum jogi non do betande di bismillah modon e hedade litindi wiide leydi almay di wakkati jono be pabiram hon diwoji tati kesi dum won di neddo fu natale hen wakkati jono be bi di ka fu jottiki ile noga e jena lewru juendu to gawoto dum won wakkati jono fa almay heba hono faani fabiraade dum won yibbe le minisma be le leydi meden di fa kebben famtaade kede muhammadu samaseku
lulalaji diwoji burdi anditiraade dron muluna kaboji nokuji heedi gawo journal biete do aviation.com holiti wiide dido dronuji na bawi diwde hakkeleruji jeegom guleji mabbe ana yotto do nokuji jaajirdi kilometruji temer e jeddi do ujunaji njo metruji di latto sababu video ngaji nokuji kewdi kebe misal golleji majji ngadama hakke leruji tati nyande noga e jena leru jen jabbido golleji majji jaati puddan nyande go leru novembre ndu bedo mangal pade leedi almagne ngaran luntude be peyiba be gulliranobe dronuji mbietedi scandigol der region gaw leedi almagne holliti wide be dawri dido golleji batte kulbunali ngodi nokuji di fufdi di njata tiagal dido sifa golleji kantidi mbawdi dawrede do nokuji njaajudi e le lewru avru jabbi dum ministre leedi almagne koni do mangal pat en holliti non wiide lanaji joji burdo anitre dron hero 1 e kanye ka gollidu mun en nellata le lewru novembre dum dido golleji ngadi wattu de kulbunali bondebe kewi sanne le region ngaji sa leedi malindi e le dedo balde fandi fuf kamion ngaji sappo e joyi bamoji kaake gollidu fede ministre ngoni bonnaadi do lawol hakuna tumbutu e douanza nokko ana wodduri bambara mawnde hakke kilometruji chapane jeegom e jeegom
dunke ande be kolitiwi de wakkar jono dum faabato dum woni ministre no hani habirte e jaddin kobbe kede kanko no docteur Serge Daniel om andino dido kabaruji ngori sanne ko haali do hen do faccitango Ousmane Niali Boudi
c'est très important pour dire
na faaji didi mawdi ngoni hen e kebanno be landiro par be ne ngada bonandaji feudde mabbe e kebandino be dariro fa gasa habude bombe sombube dum woni be domata fa be kuccie mabbe de be kuncina dum hore se wana hono di kaaki be kebi habude sattimbe diina be anatiidi sini doron ngadi wonko kolli ko kolaaki na wondo tibe dina ndaki on wawtu fusini o mande ni dum den kufunaaji bulbulaade ana baye wadde law kalka joomu en illa ngada e bonande fewde mabbe nenno e hakkilam be mila nafa mawdo woni hen
holitindi wi dum woni yimbe le ministre e be gonnoto kidal tobe ngadanno to ekkitingol hono ko no detta entraînement ko wiama dum gasanaay be fe sabi de won kufunaaji bulbulaaji en idi di sababu di keddibe ton wakkati jono dum wonno won bombodje pedditi todde pedditi to hen be koliti wi du gote mabbe barmi sanne on do ana nawni wattu jono ana wondi e sawrede ministre holiti wi dan wonde wadde le hen honjugol fa pam yalla hodo waddi do golleji sekira bodo bay ngabuddo bemal andengal neltiro mi joji modon litinde wi defa hande dum woni anka almami en gombe to tumbu tobe wattu jonobe ngadi noddango fewde bibbe leedi nibe kolitiwde be baylita taguuji mudum en non watta so jam e dedere warta le nokko dido duwayu wujji be ngadi do hecci kenya wakka de be jaltuno fu mernde be kolitiwdu laamu o san haba e jaddin kobbe an hani wattude le hen wakkati jonodo woni yimbe le andube no diina worri be tinno pabire bawde no kanyen dukkani faminirde yimbe le mudum wobbe tinno fati ngatta koyde mu en le yimbe le jaddin kobbe kede kanko no docteur al fadi wangara o yo almami dum won no misidi noddetende sidi yahiya to tumbuto ko halido hen do faccitango muhammadu samaseku
yomi ko en fuf darto den wana o wana o iwde horade leydi ndi fa yottade gonbe leybe ko gonda e ko gollata fuf en dulla wiide wakkati joni o rafi sari ala wodi fasanne dum latige hono ni sari wol mudum fere tawene jomirado yida dum neddo wawata gollude dow pene e sikka alla na wonde mudum nden no fay duwama jaati jabataake bangal kawar sotere dina o kay midan jaaro majjere tan non wonande yimbeele mum en an haani ko dunka en ande dina aslama ko be huntana dum hore famna yimbeele be wiide do dina jam dejere dennagu gotum mako e dewral hakunde aslama en e kany hakunde aslama en e yimbeele dina wobbe kalfinabe kabaru dina aslama ko be kani famna yimbeele politique e yimbeele gollobe lam frobabe kambe dun haani hawnude be gonga holitinde be ko wodi ko holitinde jama o fuf ko woni aslama ko ki
be kolliti wiide kanko ɗo non dirteɗo général DJ Dako wakkati joni o ɓanti ɗum wono no golleji makko ɗi caggal ko on noma chef témasor le leydi meɗen ɗi ɗiɗo golleji o ɓanti ɗum ɗo nokku no dirteɗo kan Sundiata Keita tokkati to wakkati joni o holliti wiide do mo heewi omo andi ko heewi ana domtimo le leydi ndi o wiiti do waɗano watta fuu fa hono ko malin koɓɓe domtirimo ko ɗum feewa wakkati o ɓantanno ɗiɗo golleji ɗi kanko ministre communiɗo kabaru solde siɓi le leydi meɗen ndi ana wonno toon keɗe ko haalido hen do faccitago Ousmane Niali Bouli.
La tâche est très lourde.
Miɗen andi golle mo wana ko balli miɗen paamini ɗum ka miɗen miila miɗen mbawi daranade ɗum min gon yimɓe min gon joom e hakkille mum e hakkille muɓɓen jooɗi mbawɓe wadde golle mum no moƴƴiri minen no min jirata armé Mali yo armé ñiɓuɗo daraniɗo renude ɓiɓɓe Mali o armé paaminɗo yaajugol nesuji men e finatawaji men o armé mo rewɓe worɓe fuu gon ley mum anduɓe ko watti ɗum en ley hen o daraniɗo daranade ndenago yimɓe fuu saabi ɗum min gaɗan ko min mbawi fuu e tinnade golle fa ɓiɓɓe Mali fuu keɓa ko jiɗi kañe hoorejo mawɗo larme
wakkati joni en kalan kabaruji goɗɗi kasene hollitindi widɗum woni yimɓele Beret Rouge en anniɓe fa mbaylita hono hitande 2012 Amadou Aya Sanogo nde wonno dow laamu o nde wattu joni hollitan wiyede ɗum wonono wakkati joni yimɓele mabɓe ɓe mbihi ana kaaja Amadou Aya Sanogo sare ko yaawi ɓe mbidu yimɓele politique ana gondi e wattude ley hen koyɗe muɗum ɗum waɗi so golleydi ana gondi e tannude koyɗe ɗum e tawede fuu ɓe mbi eɓe kaaja kasen ɓe totte ɗum wonon tewuji yimɓele mabɓe fa ɓe gaɗa suturaji muɗum en keɗe kanko noddirteɗo colonel major Sungolo Kulbali o omale ndeɗo walde ko haalido hen do faccitago Mohamadou Sama Sekou
que le procès ait lieu et connaît les funérailles nationales
ana hani oɗo sariya waɗe sala leydi ndi ana tottan ɓiɓɓe mabɓe teddega yo yimɓele golloɓe kabaru sareɓe tan wiide ko ɗum saabi ɗum taɗɗi ka minen ka minen miila wiide yo batte lamɓo huncanaji ɗum hoore minen jiiɗi golleji ɗi jaawa sala tewuji ɓiɓɓe amen maraɗi to gabre touri to no guilla ko ɓuuri hitande ana hewte gullidiɓe amen kewɓe ana taƴƴo wiide sanogo waɗi ɗiɗo golleji ɗum famminaki fewi wiide oɗo ittuɗo yoggi yimɓele gonɗo li kasu ana ɓuuri enen gonɓe sella ɓe sultere galleji ɓeɗo yimɓele torraɓe ana donti ko heewi banggal oɗo saria leytal kilam o kay holitama wiide ɓiɓɓe amen ɓe majjuɓe ka horgol ko jusqkarami waɗi ko yeddi ɗum holiti wiide tewuji yimɓele noga e go o irtaɓe to jagotun ɓe anditama taƴƴorama wiide yo ɓiɓɓe amen ɓe noon galleji ɓeɗo yimɓele ana donti saria o waɗe
dowpamiat
walde AMD as nde duɗon tawa holli TV de wakkati joni ɗiɗo golleji ana gondi e tannude koyɗe ɓe mbi Amadou Aya Sanogo ana hani naɓede ko yaawi ɗum wono sare to ɓiɓɓe bomɓe ɓe sarate to nokku noddirteɗo cour d'assise le majjum ɓe mbi so Mali huncenayi ɗum hoore tan ko warata ko CPI ana wawi wattude ley hen koyɗe muɗum micciteɗen wiide so CPI watti hen koyɗe muɗum tan kanko Amadou Aya o ɓeydi jiiɓade keɗe kanko noddirteɗo maître Marie ko o ɗum won laamiɗo walde AMD as nde komo haali dow hen do faccitago Mohamadou Sama Sekou.
Onon di koreji Beret Rouge en ɓe minen avocat ji ɓeɗum minen metta fa sanne saabi kala ko hanno waɗede fadde saria o biltigue guila ɓooyi min paamai ko ɗum saabi fa hande saria o waɗaka minen mbila wiide yoni ko saria golle saabi banggal sariaji ɗi hana fewi caggal ko udda ko min jawta duuɓi tati tawi o saraka fay hunde hatta suudu saria ndu e procureur o wadde landinal muɗum mbimi wala fuf ko hattaɓe wadde ɗum ley leydi saria min goni min taƴƴoro wiide ɗum ɗum heɓan lawol koreji ɗi fuf tottata hakkeji mum en saabi bangge goɗɗo ɗum CPI ana wondi e takita de golleji amen ɗi ɗum moƴƴana leydi ndi feewi soɓe paami wiide ni huncanta hoore landinal saria o soni ɓe taƴoro wiide noon ɗum worri surtout saria CPI ndu jaati daronto ɗum
Union européenne e Royaume Uni goni faabotoɓe studio tamani
sikirab naten le leydi ndi ƴeewa yello honni e les raison ngaji ɗi ɓe kolliti wiide siterniŋaji ɗi ɗum wonɓe yimɓele ministrema jeewi wiyama kaaki mabɓe ɗum gonno ley hen kañi en cuuma ɗum won hakkunde gosi kañi ombori sumuɓɓe hollita wiyede ɗum won sofere ngaɓɓe ka wala fo koɓe gaɗi ɗum en ɗute gardan fa ley laamu segoɓe mbi kanko ministre communiɗo kabaru solde siɓe ley leydi meɗen ndi o yeehi ɗum won to militaire ngaɓe malinkoɓe gonɓe nokku noddirteɗo jabali ley laamu sego o toon jaato waɗo yiidi o kanko cama Hubert Kulbali o wi kono fana oɗo golle fo ƴeyal hono ɓeydirta firtude calɗi militaire ngaɓe gonɓe ley leydi meɗen ndi no kani hayburde yimɓele ɓe kañe e jawlele mumen yonte garanti min do kuli koro do hono police ngabe gombe tombe holitaande le yonterde be nangi ko yaata moto ngaji sappo dum woni sukabe diwnobe to moto ngaji be le majju non kanko commissaire gondo to wi be do sukabe sa jeewi be kokkaka yamirode be diwnoto moto ngaji o holliti wiide du sobe diwnoto moto ngaji ko buri hewde modon fu sukabe be barminta secrétaire do carte nyalawmande kabaruji meede dimi joti o sane hedaade heejo jame ka kedde hedaade honno andi don do e sel yotere meede de an heddi cangal.